Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi inshuti za muri sanga muraho neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika murayumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu Kigali, aho ni mu Rwanda. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ku mbuga nkoranyambaga zacu mujye kuri VOA radio yacu, naho kuri ku rubuga rwacu rwa internet ni kuri www.radioyacu.voa.com, naho murahakurikirana iki kiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko murisanga kuri radio ijwi rya Amerika. Banywanyi, mbaje kubashimira mwese ko mushaka kuza muri iki kiganiro muri benshi. Ubwo rero turaza gusaranganya ijambo twihuta kugira ngo tubone uburyo bwo guha umwanya benshi bishoboka. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ni intambara ya Israeli na Hamas. Imaze amezi 10 irabera muri Palestina, cyane cyane mu ntara ya Gaza, ariko no mu ntara ya Cisjordania. N'uyu munsi Israeli yarasheyo ivuga yuko yishe umwe mu bategetsi ba Hamas. Iyi ntambara yatangiye ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize, ubwo Hamas yagabaga igitero simusiga gitunguranye cyane ku butaka bwa Israeli, yica abantu 139,000 b'abenegihugu ba Israeli nyine n'abanyamahanga, itwara bunyago abandi 251 nabo babanya Israeli n'abanyamahanga, ijya kubafungira bugwate nyine muri Gaza. Irani, umutwe wa Hezbollah wo muri Libani n'umutwe w'Abahuti wo muri Yemen nabo binjiye muri iyi ntambara, ku buryo isi ifite impungenge ko nyine iyi ntambara ishobora gutwika akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati, n'ingaruka rero nyinshi byagira. Ibi bisobanuye iki? Intambara yatewe n'iki? Ingaruka zayo ni izihe? Iragana he? Uruhare rw'amahanga? Turabiganiraho na Frank Mwine. Frank Mwine ni inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga kandi nawe ni impuguke itadutenguha na rimwe. Frank Mwine, urakomeye.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi, ngaho ndakomeye kandi rwose ndagushimiye nk'uko bimaze gukora introduction y'ingiyo.
Nijya ahubwo ugushimira ku buryo ntabona amagambo, kuko buri gihe cyose iyo tukwitabaje uratwitaba kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika twungurane nabo ibitekerezo, kubera ko uri impuguke nyine. Ariko kandi n'ibi bintu, iyi ntambara yo muri Gaza hagati ya Israeli na Hamas urayikurikirana cyane, n'ubundi ukubutse muri Israeli muri iyi minsi mu rwego rw'akazi, mu minsi itaha uzasubirayo mu rwego rw'akazi. Noneho abaturage ba Israeli ubona bafite ubwoba, bazi ko iyi ntambara iriho?
Urakoze Thomas. Iyo urebye abaturage ba Israeli muri rusange, ni abantu basa nk'abamenyera intambara, kuko burya igihugu cyabo kiremwa muri 1948 batangiye intambara, navuga ko kugeza ubu ngubu bakiri mu ntambara. Baragenda basimburana, abasaza bakagenda, abatoya bakaza, ariko ubona ari abantu bahora biteguye izo ntambara, ku buryo niyo babonye muri sosiyete yabo bafite imbunda zabo n'abantu babaziko igihe cyose bafite ikibazo cy'umutekano mukeya, kandi ugasanga n'abantu bose bashyira hamwe kugira ngo barebe ko barwanya umuntu bita umwanzi uwo ari wese, cyane cyane bari abantu bahora bahanganye aribo barabu babakikije, kuko usanga mu by'ukuri bakikijwe n'abantu batabashaka kuva icyo gihugu kiremwa muri 1948.
Kandi hose imbibi zose usibye imbibi za Mediterane n'abarabu baturanye gusa.
Niko bimeze, hejuru hasanga hari Siria, ari naho ngira ngo 67 batwaye igice cyabo bita Golan Heights, ngira ngo nejo bundi wabonye ibyabayeho ubwo abantu ba Hezbollah babarasaga batica abana bari mu kibuga cy'umupira, ngira ngo na Israel yahise itera yica n'umwe mu bayobozi ba Hezbollah, wajya kureba ukareba bafite amasezerano na Jordani ariko n'ubundi babarebana ingwe, ubwo bajya kureba Misiri nabo bafite amasezerano ariko naho abafitanye imipaka na Hamasi, ugasanga hahandi Lebanoni wa muri Lebanoni niho bafite
Hezbollah,
usanga mu by'ukuri bakikijwe n'abantu basa nk'abahanganye buri gihe.
Ariko Iran yo nubwo ivuho rivuga ngo irashaka guhanagura Isiraheli kuri ku ikarita y'isi, bo ntabwo bafitanye imipaka.
Nta mpaka bafitanye, ariko icyo bakoze bafite ba abantu bakoresha mu cyongereza bita proxies, ariyo Hezbollah, ariyo Hamasi, ariyo proxies bari mu Yemen. Urabona Hamasi iri ku mpaka wa Egypti, ugasanga Hezbollah ari umupaka wa Libanoni, kuko iyo ubona nubwo nk'uko maze kubivuga, ariko Hezbollah ifite imbaraga cyane ku buryo izo mbaraga iterwa inkunga na Iran. Ugasanga rero nubwo nta mpaka bafitanye, ariko influence ifite kuri Hezbollah usanga ugera kuri Israel.
Hagati aho ngaho nyine twunganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika, Hezbollah uvuze ingufu ifite, urebye niyo igisirikare cyayo kirusha ingufu n'igisirikare cya leta ingabo z'igihugu za Liban, niyo ifite igisirikare gikomeye.
Ni nako bimeze Thomas, usanga leta ya Lebanoni nta ngufu ifite kugira ngo ikureho Hezbollah. Ugasanga rero bakisha makeya iyo bagiye kuvuga kuri Hezbollah, kuko ntago bashaka gukuma rutembere kugira ngo bashwane bakore civo. Ugira ngo uribuka muri 2006 ubwo bashatse kuvuga bati reka Hezbollah ije mu mutwe w'ingabo dukore igisirikare kimwe, baranze ugasanga ahubwo basa nk'abahanganye bahitamo kubyihorera bagacisha makeya Hezbollah, ugasanga ari bafite nk'ubwigenge bwa gisirikare n'ubwigenge bwa gisivili, wavuga ubutegetsi bwa gisivili, ariko ugasanga Lebanoni nka leta ubwayo ntishobora guhangana n'uwo mutwe wa Hezbollah.
Nasrallah nawe utegeka Hezbollah ntabwo ari mu nzego za leta,
ntabwo arimo, ariko afite influence ku badepite ashyira muri guverinoma, twavuga guverinoma y'ubumwe ya Lebanon. Ubwo rero abadepite bafata amabwiriza n'amategeko kuva kuri Nasrallah.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ubu ngubu twarimo tureba ibyo bintu byose bishamikiye kuri iyi ntambara, aba Hezbollah, Hamasi, Abahuti, Irani, bose bagirimo. Niko se mwine impande zombi, ni ukuvuga bariya ba mbere bari ku isonga barwana Israel na Hamasi, bemeye gutanga agahenge k'iminsi 3 kugira ngo abaganga babashe gukingira abana indwara y'imbasa. Indwara y'imbasa isa n'iyari yaracitse muri kariya karere ka Palestina, none ikaba igarutse kubera intambara. Ubona koko biyemeje gukurikiza aka gahenge k'iminsi 3, kuko muri aya mezi yose 10 agahenge karananiranye, gafite ingufu mbese kagaragara kamara igihe, ubona bazagakurikiza kangaka k'iminsi 3?
Urabona bo impande zombi zifite icyo bafite pressure, baravuka igitutu, baravuka igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ugasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba igitutu Abanyaburayi. Ako gahenge nako karaterwa n'ukuntu imyifatire yabo, ni ukuvuga ko nubwo babivuga gutyo usanga Israel n'ubundi iri mu guhiga iri mu guhiga abayobozi bakuru ba Hamas abakuyosina wangira ngo ubusigaye wagiye mu mwanya wa wundi wa
Haniye
ubitiye Irani. Usanga ubu ngubu arara mu myobo numvise je wandi bavuga ngo aho abagenda yambaye imyenda y'abadamu ubarahigwa. Ni ukuvuga ko rutendiri yose ishobora gukomwa ari Isirayeli cyangwa Hamas ishobora guhindura ako gahege mu kuvuga.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite David Nsengimana w'Imututu. Niko Nsengimana we?
Karame karame.
Uraho urakomeye.
Muraho makuru makuru minsi myinshi.
Eh, minsi myinshi. Imututu ni mu kahe karere? Twungurane inama n'umutumirwa.
Ni mu karere ka Nyanza ku Mayaga rwose.
Eh, nuko. Ni mu ntara ya Majyepfo.
Eh, babarenze mu Rugara.
Eh, nuko. Gusha ku ngingo rero.
Mbere na mbere kandi ashimira ijwi rya Amerika ku mwanya mwiza mu mwahaye abakunzi banyu. Ngira ngo ntabwo mvuga byinshi cyane ariko reka ngerageze dushe ku ngingo. Mbere na mbere ibikorwa bya Hezbollah murabizi intambara nta cyiza cyane, ngira ngo umuntu wese arabizi intambara nta cyiza cyane. Na Hezbollah rero ibikorwa biri gukora muri aka kanya
ni Hamas Hezbollah yinjiyemo ariko ubundi intambara ni Hamas yayiteje yo muri Palestine. Hamas niyo muri Palestine
niyo mitwe yinjiyemo nyuma.
Yego,
ingaruka bizagira mbere na hambere bizagira ingaruka nko kuri Amerika, ku nyungu za Amerika nko mu karere. Urugero niyo nizo nakwita inspiring militant threatening regional stability by'umvikana. Ikindi nta Isiraheli izarangira hari uduce twinshi nka UN yemeje ko ari state z'abayahudi bizarangira Isiraheli yobonye ifashe utwo duce twose nk'uko byabaye nko muri samu state z'abarabu 60% zikajya mu bice by'abarabu. Ikindi hari ibikorwa remezo tuyatumva byagiye byangirika kubera intambara, ugasanga igihugu cyose icuraburindi, ugasanga ndetse amavuriro bagiye barasenya. Ntabwo biba byoroshye.
Ye Nsengima, yego,
bizatuma habaho depending relation with the United States. Byo hari byinshi mububanyi n'amahanga Amerika bizagenda bihindagurika kubera ibyo bibazo biri mu burasirazuba bw'isi. Rero nkanjye ntabwo mvuga byinshi cyane bitewe wenda n'uko nari ndi umutazi cyane, ariko numvaga nshaka kuvugana namwe naherukaga kuri rya Amerika kera.
Ye, ndagushimiye Nsengimana, reka duhe n'umwanya n'abandi.
Murakoze cyane.
Ye, umugoroba mwiza.
Yego, namwe
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Dufite kandi Ingabire David. Ingabire we? Ingabire?
Ndabumva.
Uraho urakomeye?
Ndashima Uwiteka.
Uherereye hehe? Ndabona nimero zawe arizo mu Burundi. Radio Ijwi rya Amerika. Ndabona Ingabire telefone ye idacamo neza. Nuko dukomeze rero. Niko se mwine uyu muntu Nsengimana David w'Imututu aravuga ati intambara nta kimaze, irimo irasenya ibikorwa remezo, ariko irahitana n'abantu. Yanatangiye n'ubundi hitana abantu b'inzira karengane, bamwe bari bibereye muri festival ni nk'iserukiramuco y'umuziki n'ibindi. Mbese intambara ihitana inzira karengane cyane. Nuko muri makeya ubungubu iby'iyi intambara ya Hamas imaze guhitana ni n'abantu imaze guhitana muri make.
Ye, urakoze Thomas none n'umutumirwa wacu ndavuga wa telefoni.
Nsengimana,
Nsengimana, urabona impande zombi kugira ngo zumvikane ku ntambara biragoye ku mahoro biragoye kuko izi ntambara nkuko twabivugaga ntabwo mu byukuri zirwanwa na Israel na Hamas uko tubivuga kubiragaragara hano ku isura ko aribo barwana ariko usanga iyo mitwe yose ifite influence ishyirwaho influence na Iran n'uko banavuga ko ari intambara ya Iran itera ishaka gutera Israel ikanyura muri iyo mitwe tumaze kuvuga ariyo Hamas nubwo Hamas bafite impamvu zabo na n'igice cyabo bacyatitse cyo bitafata muri West Bank nabo muri Gaza Strip ariko usanga ibintu maze kwangira nk'uko twabivugaga ni byinshi cyane abantu maze gupfa habwo intambara bagira nta mubare wavuga ukintu mubare baravuga ko ari abantu benshi cyane ukareba infrastructure ibikorwa remezo amavuriro imihanda amazu ni ibintu bavuga ko bizatwara indi myaka kugira ngo byubakwe
n'amafaranga menshi cyane
n'amafaranga impunzi abantu bamaze kuba impunzi mu gihugu kuko buri munsi haba impunzi akantu barimo nk'impunzi kandi bakaba kuri izo mpunzi zivangwamo nacyo kibazo kigira ngo Thomas izo mpunzi zizamo n'abayobozi ba Hamas bihisha mu mpunzi nazo kibazo Israel ifite kugira ngo igere kuri abo bantu bita abarwanyi ba Hamas ntishobora kubatandukanya n'abaturage usanga bivanze rero yajya gutera ahantu bakavuga ati yise abaturage kandi n'amaripoti atangwa na Hamas usanga nta bandi bantu bari bigenga independent media nk'amwe ba Voice of America cyangwa za BBC kugira ngo zijyeyo biragoye
ugasanga rero
information itangwa na Hamas ubwayo ibyo bintu rero nabyo biragoye kumenya umubare nyawo w'abantu ariko wasanga wende Hamas umubare uvuga ni munini cyane ariko mu byukuri bo hari ikibazo cy'uko hari abantu benshi bapfuye hari ibikorwa remezo bimaze kwangizwa bikaba rero ibyo bintu biteye ikibazo isi yose Amerika yabona irahagaze Uburayi burahagaze Israel nayo ubwayo ugasanga iki kibazo cyo kuba ati byagenda gute kugira ngo tubone amahoro arambye
yego aho nyine nk'uko wabivuze Hamas niyo itanga imibare y'abantu bapfuye ku buryo nyine kujya kureba abantu bigenga biragoye hagati aho nganye ne ministeri yayo y'ubuzima hariya muri Gaza kubera ko Hamas twibukiranye yuko ari itegeka Gaza kuva mu 2007 nuko ivuga rero ko abantu barenga 40,000 b'abasivili bamaze gupfa muri Gaza hanyuma abandi baturage urebye barenga 2,000,000 b'abanyapalestina nabo bavuye mu byabo ariko ku rundi ruhande nanone muri Isirayeli abaturage barenga 100,000 nabo bavuye mu byabo ubu ngubu bacumbikiwe hehe
urabona bagiye bacumikwa nk'uko ugiye na Tel Aviv na Jerusalem iyo ubonye Jerusalem hari amahoteli acumbikiye abantu bava muri ibyo bice harimo bice byo kuri ku ruhande rwa Lebanoni baterwa na Hezbollah buri gihe kuri iyo mipaka na bamwe bavuye ku bice bituranye na Gaza usanga bamwe bacumbikiwe Tel Aviv bacumbikiwe Tel Aviv na Jerusalem ariko mu by'ukuri urebye Israel yateguye ibyo bintu byose kuko n'igihe bahora muri iyo ntambara baba bateguwe amahoteli hari n'abadashaka kuvayo bakavuga batwebwe ntabwo tuvayo turahangana kuko urebye majorite y'abayisraeli majorite bose ni abantu iby'umutekano bazi kubyirindira kandi usanga bose bamwe bavuga ko bose ari abasirikare ariko bose usanga bashoboye kwirindira umutekano wabo
mukanya uvuze ko na Hamas ubwayo ifite impamvu zayo zo gutera yateye igisobanura kwishaka iki
Hamasi urabona bo nta nubwo bavuga ko batera bashaka impamvu iyi yahubwo impamvu bavuga bati Israel nigomba kuva mu bice byacu nubwo ko ni ibintu bimaze igihe Thomas baravuga bati bari under occupation bavuga ngo basa nk'abategekwa bafashweho bugwate bashaka kwigobotora abayisirayeli ibyo rero bagasanga na yisi Jerusalem ugasanga barayishaka kuko urabona na Yerusalemu yatwawe muri 67 ariko mu byukuri ni Yerusalemu na Gaza ubwazo ntabwo zari indipanda ntabwo zigengaga twibukiranye ko Gaza Strip yari yategekwaga na Misiri ariyo Egypt iyi bita West Bank na Yerusalemu byategekwaga na Jordan ugasanga rero ibyo bintu robotse niba koko muvuga ngo murashaka ko babigenda bavuga abara abatura bene wa Palestina kuki mwebwe mutahaye ubwigenge abantu mu gihe bategekaga ibi bice nicyo kibazo rero
kandi hari umwanzuro nyine wo mu 1948 umwanzuro w'inteko ishinga amategeko nanyugwe inteko ishinga amategeko inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi Conseil de Sécurité Security Council ivuga yuko agomba kuba leta ebyiri ya Palestina n'iya Israel none abarabu nibo banze guha ubwigenge bene wabo babarabu bo muri Palestina
kuko urumva icyo gihe icyo gihe ibyo bice byose ntabwo ari zari bitegekaga ibyo bice maze kuvuga ibice bimwe byategekwaga na Jordan na Isigereza mu itwarira hamwe na Gaza Strip itwarwa na Misiri ntabwo bigeze babitanga ahubwo wasangaga ibyo bihugu ariyo bitegeka bigeze rero mu ntambara ya 67 nibyo ibyo bice byatwawe bigaruriwe na Israel ni ugezeyo rero birambikira aho ngaho buriya nkatu tugendera ngaho Yerusalemu usanga icyo bita Yerusalemu ari naho bita Old City ariho nawe amuzi igiti bita Al-Aqsa Mosque niho biri hose ibyo rero byategekwaga na Jordan Jordan babikuraho ariko ntibigeze babitanga urumva uwo mwanzuro nubwo watanze nkuko umaze kubivuga ntabwo wigeze ushyirwa mu bikorwa
ku ruhande rumwe
abarabu rero ubungubu barigiza no kwigira mino nyinshi bakavuga ngo barakunda abapalestina ariko mu by'ukuri icyo gihe ntibabikoze ahubwo ngira ngo uko urumva icyo gihe n'abaturage babaga bari bakiya cyane ariko abaturage bamaze kuba benshi iyo ry'abapalestina bari muri mu gice cya Yorodani buryo Yorodani irimo igice hafi 50% y'abapalestina babaye abayorodaniya
hanyuma
ikibazo gikomereye ako karere
hanyuma nanone Isirayeli wavugaga mu burasirazuba bwa igice cy'uburasirazuba bwa Yerusalemu nicyo kirimo naruya rukuta bakomeyeho cyane bita urukuta rw'amarira
Temple Mountain Temple Mountain
nibyo bambuye Yorodaniya mu 1967 niyo yari ihari
niyo yari ihari icyo gihe bari bayihaye nka trust bari baravuze bati aka gace Jordani ni yari ishinzwe icyo gihe aho hantu kuko buri haraba iyo ugeze i Yerusalemu hari amadini menshi y'abanyagatulika orthodoxy niho hantu abantu bose abayahudi n'abayisilamu bamaze kuvuga ari Al-Aqsa Mosque ugasanga abasodox bari ahangaha abanyagatulika uhore trinity aho ngaho icyo gace rero bari bagatanze bavuga ati kugira ngo Israel itagatwara yonyine tugiye kwakira amaboko ya Jordani ariyo bita indagizo bayiza mukino nimba kita indagizo niyo basaga nk'abayihaye nk'indagizo ariyo bayirebera mu ma komite international
kuko aho hantu hose ayo madini yose avuga ko ari ahantu hatagatifu hayo
cyane
Radijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turimo turaganira n'impuguke inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga Frank Mwine ni kuri intambara yo muri Israel na Gaza na Hamas n'iriya mitwe yindi Hezbollah abahuti bo muri Yemen na Iran babyinjiyemo nibyo ro turimo kuganiraho biravahe birajya he kuri telefone dufite Domi Bizimana ndibwira ko ariko yitwa yanditse BZMNA aha ndacheka ari Bizimana we Bizimana rekada ntabwo turi kumwumva rwose sinzi ibyo hugiyemo noneho duhamagare Ibukimana Benjamin Ibukimana Ibukimana kuvugira kure cyane Ibukimana Nabizimana Nabizimana abamfasha bari kumbwira yuko nawe uhari. Muri hehe? Benjamin ntabwo bari kwitaba kubihorera. Ntabwo nzi ibyo bahugiyemo. Nuko mu magambo makeya nibutse abaduteza amatwi ku yingiyi ari radio Ijwi rya Amerika, niko se Frank muri intambara yego abahuti bayirimo, ariko urebye bo ntabwo barasa Isirayeli, ahubwo barasa amato anyura mu muhora wa Suez. Uyu muhora twibutse ko uhuza inyanja ya Mediterane, inyanja itukura, bikagenda bikagera mu nyanja y'Abahinde. Ivuga yuko abahuti bavuga yuko badashaka yuko ayo mato agemurira Isirayeli iby'ikeneye by'ibicuruzwa. Ariko rero ntabwo amato anyura muri Suez ajyana ibicuruzwa muri Isirayeli gusa, bifite izihe ngaruka ku bucuruzi mpuzamahanga muri iki gihe?
Bifite ingaruka kuko ureba na Amerika ubwayo imaze igihe itwarayo ubwato bwayo bw'intambara, Ubwongereza nabo ni uko, na Israeli ejo bundi igihe hari wigeze kubarasa, kuko ndibuka hari ubwo bavuga ko abahusi bateye igisasu bayiba baragiteye kiza Jerusalemu cyangwa Tel Aviv, ntabwo nibuka neza, ariko ndivuga ko bigeze babivuga gutyo. Kuko na Israeli yahise ibarasa rwose, yohereza intambara indege z'intambara irasa kuri Repolo, hari n'ahantu bavuga ko yarashe ibirindo byabo aho babika ibisasu, depozi ibisasu. Ariko nkuko bazaga iyo urebye aho hantu hanyura ubwato bwinshi cyane n'ubucuruzi biva mu Bushinwa kugira ngo bigiye muri Amerika, biva muri Amerika bigenda hariya n'umuri Middle East n'abara bose, usanga rero n'ibintu bihangayikishije ibihugu bya rutura, ku buryo nabo usanga bahakize ubwato bw'intambara, banakurikiranira hafi ibirimo kubera muri ako karere.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hagati aho ngaho nyine Minisitiri w'Ingabo wa Amerika aherutse koherezayo ubundi bwato bunini cyane butwara indege z'intambara, aircraft carrier ya kabiri cyangwa se porte avion mu Gifaransa ya kabiri muri ako karere, kugira ngo bakurikirane nyine babe biteguye mbese mu guhashya ibyo bitero. Nuko noneho rero muri ibyo ngibyo by'ingaruka, hari umukunzi w'Ijwi rya Amerika itangishaka Henrik yanditse ati ingaruka nuko bari kutwicira isi batwanduriza ikirere n'ibyo bisasu byabo, ubundi Afrika twakabaye tubafatirana tukiyubaka, bo bari mu ntambara bakazazivamo basanga twarabataye tutakibakeneye, ariko Afrika natwe kwisobanukirwa byaratunaniye neza kabisa. Nuko none ibingibi itangishaka avuga ati hagatahonga nyine yabyanditse kuri Facebook Ijwi rya Amerika VOA radio yacu, niko se Frank ibingibi itangishaka avuga ati biratwikira isi biratwanduriza ikirere n'ibisasu byabo, n'ibisasu byanduza ikirere byanduza imyuka duhumeka?
Ibi biranduza rwose, ntiwamenya n'ibisasu batera burya, iyo urebye ibisasu batera iyo intambara yaje batira ibyo bashatse ibyo byose. Ariko ikintu tutagomba kwirengagiza ni uko isi aho igeze iri hamwe, nicyo bita ngo n'umudugudu, ubu isi yabaye umudugudu rwose. Kugira ngo Afurika ibeho, Uburayi nabo buriho neza, twayurebye kuri Covid wigeze gutera mu 2022, habaye uko isi yose ihagarara, ibijyanye n'ibihumanya, iyi myuka yose ubona itera ubushyuhe, isi iri mu gushyuha. Ariko usanga nibyo izo ntambara zirimo, ibyo byuka biterwa n'imbunda zabo n'ibindi bintu bari mu gukora tuyo tazi. Burya rero ibi bintu by'intambara hari n'ibikoresho bakoresha utaramenya, ugasanga rero urabona iyo umuntu ubona nk'uko Israeli tekinoloji ifite wo kugenda akajya mu kindi gihugu bucece igakora ikindi gihugu kitabizi, kandi icyo gihugu gifite ibibazo na Israeli, yewe hari mvuga nti hari n'ibintu twebwe ibyo bikoresho by'intambara ibihugu bifite tutazi. Ariko rero nk'uwo muntu wacu yavugaga, usanga mu by'ukuri isi irabaye umudugudu kugira ngo uvuge ngo yewe nzakora iki ngiki ikindi gihugu cyangwa isi yibagirwe biragoye ahubwo ni ugusenga cyane kugira ngo izi ntambara zihoshe zirangire kuko ntashobora gukora ni nkuko bavuga ngo iyo umuturanyi yarwaye ibicurane nayo biragufata
yewe aho ngaho ndakeka izo ngizo ari inzozi kubera ko na urabizi kuva isi yabaho abantu isi n'ubundi n'abantu niyo yayo bahora mu ntambara kubona uko zizarangira gusenga sinzi none se abasenga ko ntacyo bitanga
Tamati iyo ngo iyo umuntu yahira mu nzu afata ahantu hose burya iyo abantu bananiwe kureba gushaka impamvu zikemura ibibazo biyambaza Imana ye iyo ugiye ukareba isi yaremwa twebwe wabonaga isi yaremwe yaremwe n'intambara intambara za kabiri zose ya mbere yo ku isi yose abakoroni icyo bita slave trade zabayeho abacakara ibyo byose yabaga intambara iyo urebye ibihugu byacu bya Afurika byose kugira ngo binaremwe byaremwe mu ntambara iyo bakubwiye bati u Rwanda rukari agahugu gatoya cyangwa urundi rwabo gatoya ibihugu nka Tanzania ntibyariho Afurika yose yabayeho kugira ngo n'ubu ivuge ngo ni igihugu kimwe iki ngiki bita u Rwanda cyabayeho kubera ko hari intambara zabaye abantu ni ikibazo gikomeye cyane nk'uko babivugaga
nuko noneho rero itangiye ishakara kandi kantu avuga ko umwafurikaniste koko ati twari dukwiye kwiyubaka bakazasaga twara basize tutakibakeneye akongera kandi kantu atari ku Afurika natwe kwisobanukirwa byaratunaniye aho ngaho ho hari icyo hareka comment wakoraho
ye umuntu icyo yakongeraho nuko kwisobanura nuko nubundi kiyabaye umudugudu ni ukuvuga ko Afurika ubwayo none se Afurika ubwayo ifite iki ishobora kwikorera itiyambaje bari abantu tuvugaga b'abanyaburayi n'abanyamerika kuko iyo ucukura ufite ikawa n'urugero tuyobo dutuza amakawa muri Afurika izo kawa surabigenza gutya urazirya urazikora iki izo banywa muri Afurika ni nkeya cyane ugiranyije n'izo batwara mu Burayi none zizakurota tuvuga hari za tekinoloji byose barafata ibintu bakabikora muri Afurika bakabitwara mu Burayi kugira ngo bakoremo ibindi batuzanira nuko isoko kugira ngo ucuze isoko zari kurahe isoko ryacu ry'abanyafurika ibinini riri mu Burayi abirabura abanyafurika ubwabo nk'uko aya nabivugaga koko natwe tureza turi mu ntambara n'isi igihugu gitugahe ni iki reba Congo reba na Nigeria reba muri Central Africa nacyo reba muri Mozambique reba n'Afurika ubwayo nta mahoro ifite ni ukuvuga ko nta koperasiyo ifite n'ibyo bashyiraho by'ibyemezo kugira ngo bakorere bashyireho icyo bita free trade area irakora neza natuvaguho dufite ibibazo kugira ngo rero Afurika ubwayo ngo ikore ngo bariya izasange bimaze gutera imbere nabyo birikore nk'ukwezi
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda umutumirwa Frank Mwine ni inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga insanganyamatsiko ni intambara ya Hamas yagabye kuri Isirayeli guhera mu kwezi kwa cumi gushize intambara rero ikaba imaze amezi cumi arengaho gato nibyo rero turimo kuganiraho n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika dufatanyije kuri telefone niyo mpamvu dufite Freeman we urahura komeye
mukomere n'amahoro n'abitashimano
iwabo wabeza ni mu kahe karere
iwabo wabeza ni mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga niho nanjye ubu ndi kubarizwa nkaba nitwa Freeman Wanene aba mbahamagaye ngira ngo nanjye ngire icyo nabatangaza ariko kuri uwo mutumirwa ikintu yaravuze kijyanye nk'uko ngo isoko ry'abanyafurika ngo riherereye i Burayi icyo kintu tugomba kuba dufite bitwara mu mutwe w'abirabura w'abanyafurika nkatwe tukabanza kutwiyumvisha yuko mbere yuko n'ayo masoko bavuga ngo wenda ngo ibintu byaba bivanye na ukajya mu Burayi nibuka yuko mbere yuko ibyo byose bibaho habanjeho commerce.org ni ukuntu abantu twavaraga ibiribwa wenda tweza tukabijyana ahandi hantu bakabyeza nabo bakatuguranira gabizi ibyabo beza ari nako nono abazungu baje bagatangira kuzajya ko bya bintu babyijyanira iwabo bakatufitisha utundi tuntu
cy'impenda abana kugira ngo batwumvishe yuko ibyo bintu baduhaye ari byo dukeneye cyane kurusha andi turi kubaha kandi ibyo turi kubaha ari byo dufite agaciro. Ariyo mpamvu ubona na ziriya ntambara zigenda zibaho ugasanga ziriya ntambara ziba zifite abantu baziri inyuma bazishyigikiye kandi bakomeye n'ubwo bikomeye cyane hano ku isi bigenda bizitera inkunga bagakoreramo ibintu byinshi byabo bitandukanye by'ibanga nko kugerageza ibitwaro byabo bya kirimbuzi, kugerageza intwaro zabo, kugerageza igisirikare cyabo, kugerageza ikoranabuhanga bagezeho. Twebwe tugahugira muri ibyo ayo mati bitangazamakuru byaho nabyo bigenda bikora bikaturusha ijambo bikaturusha ibitekerezo gukora ibyo birimo biragenda bisoma impande n'impande. Ariko natwe n'abanyafurika tugomba kuzira icyo kintu cyitwa patriotisme cyangwa se panafricanisme, tugakunda afurika yacu tukabumwe kumva yuko nk'abanyafurika bo kiriya kintu barakoze cya traité de Versailles kiriya kintu natwe tugomba gukora traité d'afurike tugakoraho ibintu batubwiye ngo mwebwe ngo abangaba wenda ngo abanyarwanda mugarukiye ha, abakongomani mugarukiye ha, abarundi mugarukiye ha, abagande mugarukiye ha, twese tukashyiraho traité d'afurike yacu nshyashya tukavuga ati ahubwo ibi bintu baduhaye ni ukudushuka kuko ahantu batubwira ngo abugande bagarukiye abanyarwanda bagarukiye aho usanga hakurya y'iwanyu hariyo masenge, hakurya y'ahandi hariyo nyokorome, hakurya y'ahandi hariyo umuvandimwe wawe ukwibaza icyo kintu ukuntu abo bantu baza bakabakiraho iki batandukanye kandi muri umuryango umwe muri amaraso amwe nkumva njyewe ni ibintu bitampesheje agaciro nk'umunyafurika kandi bidakodesha agaciro umunyafurika uwo ari wo hose. Ari nayo mpamvu njyewe mpamagarira abanyafurika muri rusange ati tugomba gukora traité d'afurike iriya imiyiha agaciro kandi tukayiha ingufu kugira ngo tubashe gutera imbere kandi tubashe kwiyumvisha yuko isoko si abazungu, ubumenyi si abazungu, ubuhanga si abazungu, ahubwo natwe turabifite. Kuko niyo ugerageje ukareba muri byinshi bitandukanye byagiye bibaho hano hanze, yaba ibyamamare, yaba bagiye bakora ibintu bitandukanye, abirabura ntibaburagamo.
Yewe nene,
umwirabura ntiyaburagamo. Ari nayo mpamvu nkomeje kubashimira rwose, aho ubundi ziriya ntambara abazungu barimo baradukina bakora ibyabo.
Freeman wanene, reka ngushimire, reka ngushimire igitekerezo utanze. Wanene ndagushimiye cyane. Nawe Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi Kinyarwanda, urakoze rwose. Reka duhe ijambo n'abandi. Nuko Ijwi ry'Amerika niko se mwine ababazanye abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika bazanyemo Afrika igihe Uburusiya butera Ukraine byagize ingaruka zihita zigaragara kuri Afrika, none abanyafurika barahaguruka bajya kugerageza kushyiramo ijambo ryabo kugira ngo byibura ibi bicuruzwa cyane cyane ibinyampeke bituruka muri Ukraine no mu Burusiya bikomeze bigere muri Afrika. Ariko muri intambara ya Hamas na Israel abanyafurika ntabo bagaragara, wamenye impamvu?
Nuko urabona Ukraine itewe n'Uburusiya habaye huko ingano yari bakoramo imigati, farini, ibyo bakoramo ifarini kugira ngo bakoremo imigati n'ibindi byose, ibyo bintu bikirwa cyane muri Afurika. Byafashe rero byatumye byagize ingaruka ku Banyafurika, kuko iyo miceri ntabwo umuceri ariko ndavuga ingano, imigati n'ibyo byose n'ibintu n'abantu bose batungwa n'imigati cyangwa amacapati, ibintu byose bikorwa mu ifarini. Urabona Ukraine n'Uburusiya mirongo ngirango itanu cyangwa mirongo itatu ku ijana inyanteke bikoramo ifarini byaturaga muri ako karere, byagize ingaruka rero. Ariko rero iyo urebye intambara ya Isirayeli n'Abahamasi, nta bintu bikorwa cyaho biza muri Afurika ku buryo bifite icyo bita ingaruka direktoma. Ariyo mpamvu ngira ngo ubona nubwo babivuga gutyo Afurika ibigenda mu make, uretse South Africa niyo ubona ifitemo inyungu ijya no mu nkiko ikariga n'iki yose. Ariko ibindi bihugu usanga kuko bifite n'umubano mwiza n'Abanyamerika, kandi Abanyamerika uzi ko ari abanywanyi ba Israyeli, ntabwo ushobora gufata umwanzuro kuri Israyeli Amerika kugira ngo nikurebesha ikijisho, ngira ngo niyo mpamvu ubona nta bintu cyane cyane abanyafrika bakomba kuri intambara ya Israel na Hamas.
Peteroli se ntabwo iyi ntambara ishobora kuyigiraho ingaruka ku buryo ibiciro bya peteroli n'ibiyikomokaho bishobora kwiyongera oil
nibyo na n'ubu biri hejuru, ariko iyo urebye uretse ubyo bitero wavugaga bituma ubwato bitagenda neza, ariko usanga za proxy cyangwa abantu bashishwa na Irani bari selective mu kinyarwanda, ni ukuvuga ngo bararobanuramo nk'ubwato babona bufiteho nk'idarapo y'Abanyamerika cyangwa Abongereza cyangwa abantu bashyigikiye Israel, usanga ari ubwataka. Ariko muri rusange amavuta rwose ibikomoka kuri peteroli muri Afurika biraza, mbona nta kibazo cyane, wenda kamwe na kamwe, ariko nta bibazo bya peteroli biterwa n'intambara ya Israeli yari yagize ingaruka kuri Afurika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Frank Mwene, hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Tuyisabe Evariste watwandikiye ati, uwo bikunda ambarize mbe igisirikare cya Palestina cyitwa gute? Igisirikare cya Palestina kibaho?
Igisirikare cya Palestina ni imitwe, ntabwo wabyita imitwe, kuko igisirikare ni state. Israel, abapalestina rero ntabwo ari igihugu, ni wavuga ko ari imitwe irimi nabo ntabwo ari n'organize, kuko bafite n'ibice bibiri ibya fata iyo kwa kwita PLO ari wa mutwe rusange wa kubumbira hamwe, ntabwo bawemera. Hamas ntabwo kugiye kuva 1967 ntabwo uwo mutwe bawemera ku buryo bakisemo kabiri, ariko nabwo Hamas ubwayo ntabwo imitwe yitwaje intwaro, ntabwo bava ko ari igisirikare, ariko bava ko ari imitwe yitwaje intwaro ariyo irwana na Israel. Ariko ntabwo sizi ko ari igisirikare, ariko ni imitwe yitwaje intwaro, kuko igisirikare iyo turi igisirikare burya hari imitwe tuvuga igihugu ariyo state, nk'uko uvuga state of Israel cyangwa state y'u Rwanda igira ingabo zayo, ariko iyo bitari igihugu ushobora kwiyita imitwe yitwaje intwaro.
Yego, kuko erega n'ubundi tuba tuvuga ngo Palestina, abantu bashobora gukeka yuko ari igihugu cyigenga, ari igihugu kiriho, nubwo ababizi nyine twebwe tuba tuzi neza ko atari igihugu kidafite ubwigenge, kidafite ubusugire nk'ubw'igihugu na leta yacyo n'ibirango bigendana n'ubusugire nk'ifaranga, igisirikare nyine, inzego z'umutekano n'ibindi. Ntabwo abantu baba babisobanukiye, rubanda rwa Giseseka ntabwo baba babisobanukiwe. Ndakeka ariyo mpamvu uyu Tuyisabe Evariste abajije mba n'iki kibazo, mbona ko gifite ireme, ariko nawe uko ugishubije ndibwira yuko bisobanutse neza. Tuyisabe rero Evariste, mu magambo makeya, Palestine ntabwo ari igihugu kigenga gifite ubusugire, niyo mpamvu nta gisirikare gifite, nk'uko umutumirwa Frank Mwina amaze kubisobanura. Ni imitwe gusa inyanyagiye hariya ifite intwaro ariko idafite nayo ubumwe. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Niyonzima Saif Al Marco. Niyonzima, urakomeye?
Ndaho ndashimye Imana.
Uherereye hehe? Ko numva uri mu rusakuza.
Ni Burundi, Bujumbura.
Ye, wagana ku ruhande gato ya ku buryo ibyo bintu bikuvangira ubyitaza.
Ubu nibaza ni sawa.
Ye, ni sawa. Gusha ku ngingo rero.
Je, kuri ibyo bya Palestina na Israeli. Ugerageje kuraba intambara yagize ingaruka ku isi yose, burya mu kigobe cy'abarabu hamaze kuba hadatekanye, kujya aba Hezabroni yagumye ibura buzi bwacyo bunguruze imizigo gusa tugerageje kuraba byaragize ingaruka cyane ku isi yose, kandi n'intambara ibona itazotorenyesha, kubera ugerageje kuraba ibihugu byigize ibihangange nka Amerika byaragiye cyane cyane biraburizamo umugambi w'amahoro, burya ijya ntambara iri ni nka Amerika iyifite mu ntoke, buje Israel kubera Israel ari nk'umwana wa Amerika, umunsi ntambara buje yorabihe, kandi Israel ugerageje kuraba nta igihugu gikomeye cyane mu ntambara, ku buryo mugihe Amerika yovuga ati turabikuye ko turabakuye amaboko umunsi umwe, iyo ntambara burya yorara ihagaze.
Ariko se niyo nzima, buretse dusubire inyuma gatoya, ibyo ngibyo uvuze ni ibitekerezo byawe, ariko se iki kiganiro tukigitangira wagikurikiye? Aha, noneho mu magambo makeya ibyo uvuze nyine ni ibitekerezo byawe, kandi ntabwo mfite ububasha n'uburenganzira bwo kubikubita hasi uko nishakiye, gusa twungurane inama. Umutumirwa Frank Mwine yasobanuye neza ukuntu Isirayeli yugarijwe kuva myaka na myaka n'ibihugu bidashaka kwibaho. Turabyemeranwaho?
Cyane ndabyemera.
None nimba hari abantu bafashe icyemezo cyo kujya gufasha umuntu kwirwanaho, umuntu udafite imbaraga, umuntu ukikijwe n'abantu bashaka kuva ku isi, ubwo ngubwo urumva abo ngabo bashaka kumufasha bafite amafuti? Reka dufate nk'Uburundi igihugu cyawe, tuvuge ko ntabwo ariko nifuza ko bibaho, ahubwo giye nifuza ko ako karere kagira amahoro. None ufata Uburundi ubugira Isirayeli, ibihugu byose bikikije Uburundi bishaka ko Uburundi buvaho ku isi, noneho amahanga akaza akavuga ati oya, ibyo ntabwo tubyemeye, reka dufashe Uburundi, tubutize intege, tubutize imbaraga bwirwaneho, ubwo abo bantu wabatera ibuye.
Kuri ibyo ucugaruka kuraha, mbega Isirayeli yabayeho gute? Isirayeli dufata twe tuzi ni Isirayeli ibayeho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi.
Niyo nzima, uri kudusubiza inyuma, umutumirwa ibyo byose yabisobanuye, ukuntu Palestina yabuze ubwigenge yabisobanuye, ahubwo nagira ngo twungurane inama, niba ubishoboye, uze gusubira kuri interneti cyangwa se YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga z'Ijwi ry'Amerika, nko ku rubuga radio yacu voa.com, wongere usubire inyuma ukurikire umutumirwa uko yabisobanuye, hanyuma ibyo bitekerezo byawe byose ubihuze n'ibisobanuro yatanze, ndakeka uriza kwikuriramo ibisobanuro. Ndagushimiye cyane. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nyine nk'uko maze kubivuga, iki kiganiro mushobora kugikurikirana kuri wa3@ radio yacu voa.com n'izindi mbuga nkoranyambaga zirimo Facebook na YouTube, ni kuri VOA radio yacu. Niko se Mwine, wigeze gukomoza ku bibazo by'ubucamanza Afrika y'Epfo irimo? Twibutse abateze amatwi Ijwi rya Amerika ko Afrika y'Epfo yagiye kurega Isirayeli mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera. Afrika y'Epfo ivuga yuko Isirayeli nyine irimo ikora genocide muri Gaza muri iyi ntambara. Uru rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera n'urwa Loni, ni ICJ mu Cyongereza mu magambo ahinnye, cyangwa se Cour International de Justice mu Gifaransa, CPJ. Nuko bigeze hehe?
Uribuka ko ngira ngo tugire no kwikunoza mu kiganiro cyanyu, ntabwo nibuka neza, ariko
ni muri iyo minsi yakurikiye. Yego, twabikomojeho, twabiganiriyeho mu minsi yakurikiye.
Kirego, urubanza rwaciwe rwavugaga ko Isirayeli mu by'ukuri ntabwo, ahubwo bayisabaga ko ikore ibishoboka byose kugira ngo jenoside itaba. Ni ukuvuga ko ntabwo bigeze bavuga ko yakoze jenoside, ahubwo bavuga ati mukore ibishoboka byose kugira ngo jenoside itaba. Ibyo rero Israel niyo yashingiyeho, ati ntabwo twebwe n'ubundi buryo twakoraga twageragezaga kwitabara, kuko kuva itariki ya 7 ibikorwa byose dukora bya gisirikare ni ukwitabara, kuko twaratwere kandi igihugu byose bifite ububasha na dufite n'uburenganzira bwo kwitabara. Urwo rubanza rero ntabwo uretse aho bavuze ko bagomba gukora ibikorwa byose bituma ibikorwa byose bimeze bitaba, baracyakora ubushakashatsi bundi kugira ngo barebe niba koko ibyo bintu urubanza baracyagutegereje. Icyo rero ahubwo icyabayeho ni urundi rubanza, kugira ngo nabwo urabyibuka, rwa ayo witaga CPI
uruya rukiko mpana bya muza mahanga ruhoraho ICC mu magambo y'inyo cyongereza
ubwo basinjaga minisitiri w'intebe wa Israeli na minisitiri w'ingabo na n'undi muntu bari batatu bavuga bati bagiye kwitwara mu rukiko urukiko ni rwemeza ko ibyo byabaye kuko n'ubundi basaba urukiko nabo basaba urukiko
ariko umushinjacyaha asaba urukiko yego nyine ariko rero ntabwo ari bamwe mu bayobozi ba ministri ba Israeli bonyine gusa barimo nyine ministri w'intebe Benjamin Netanyahu uyu mushinjacyaha w'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI ashakisha ahubwo harimo na bamwe mu bategetsi ba Hamas barimo na Sinwar ndakeka haniye nawe yararimo ariko yarapfuye ejo bundi yiciwe i Tehran bararega Israeli ko ari yishobora kuba yaramwisha ariko ntakibivugaho kugeza ubu ngubu nuko mu magambo make ya rero izi manza zose ziracyaraho ngaho inkiko nta mwanzuro zirafata mu magambo make
nta zirafatwa nkuko ubikomojeho wasangaga ari abahamasi baravugaga bati uru rukiko twebwe baraturenganya Israeli neka bwiti natwe muraturenganya kuko tube turirwanaho ahubwo mwatandukiye mwagiye kure mwarengereye izo rero manza zose ubu nta mwanzuro urafatwa ugerageza gushinja Israeli cyangwa uvuga uti ibyo aba bantu nkuko CPI kugira ngo ivuge ati urukiko rwemeje aba bantu bazafatwe na rwa rukiko rwaga rwa CPG ariko igihugu aho buri ibitangaza abantu ni ukuntu Afurika y'Epfo wasangaga yivanga mu bibazo ya Palestine na Israel nibyo usanga hari cyane rwose ni politike Afurika ipo ifitemo izindi nyungu abantu batazi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko muri make nk'uko twabivugaga nta mwanzuro urafatwa twashingiraho mu mategeko dushinja kanaka
gusa nanone twanzura kuri iki kintu inkiko zemeye kwakira ibyo birego mu magambo makeya ziracyabisuzuma
CPG yari emeye iracyabisuzuma CPG yo ubushinjacyaha burasaba iyo maze gusaba abacamanza mu rukiko rw'ibanze rwita criminale niho bureba ko ibyo bintu mu by'ukuri ibyo basaba ubucamanza ari byo bamara kureba koko ari byo bagatanga icyo bita impapuro zifata bari abantu ariko nta mwanzuro wari wafatwa n'urukiko bamwe bakanavuga ko bizagorana kuko rero urukiko zombi CPG na CPI abanyamerika batanga amafaranga menshi cyane wibuka ko nubwo ahubwo bigeze bavuga CPI hari hanjye wa mudamu w'umunyagambiya bitaga
Bensuda yego
Fatima Bensuda yagerageje gutanga yari yaratanga bari bari impapuro zifata abanyamerika icyo gihe wari minisitiri w'umutekano bitaga Bolton aramubwira ati CPI ni ikintu gipfuye gitegereje guhambwa kandi umuntu wese uzafatira uzatanga impapuro zifata abanyamerika tuzamushyiraho sanction cyangwa ibihano ntazongera kwinjira muri amerika ibintu byagiye gutyo birayoyoka na Fatuma agize igihe avaho nta mwanzuro urafatwa ku birebana n'abanyamerika bashinjwaga byabaye muri Iraq ngirango no muri Afghanistan
no muri Afghanistan nibyo hanyuma mu magambo makeya kubera ko izi nkiko zitera urujijo twibutse abakurikira ijwi rya Amerika ko urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rurira he ariko ni leta ziregamo leta sibyo
nibyo tuma
hanyuma urukiko rwa kabiri ni urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho ICC mu magambo ahinnye y'icyongereza cyangwa se CPI mu magambo ahinnye y'igifaransa rukurikirana ibyaha bya genocide ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu rwo rero n'urukiko mpanabyaha koko ariko rugakurikirana ku bantu rugakurikirana abantu ku giti cyabo kandi bakomoka mu bihugu byananiwe cyangwa byanze kubacira imanza cyangwa se ibyo byananiwe biba bishobora kuba bifite n'ubutabera bujegajega narwo rurira he ariko rwo rukurikirana abantu ku giti cyabo ndibeshya
ntabwo wibeshye ni nayo mpamvu
urukiko rwa CPI abakabaye baravuga bati urukiko rwanyu rurunganira ntabwo rufata ibyemezo kereka inkiko zasuzaranye abayagira ku matwi demokarasi bariya abantu muvuga ni abantu bitwaje intwaro ntabwo ari igihugu ugasanga rero CPI izagirana ikibazo cyane cyane n'inzego za Israeli kuko Israeli ihishwe cyane n'abanyamerika kugira ngo ifate abo wise abantu ku giti cyabo ni ibintu bibanye kandi na rwa rundi maze kuvuga zose zirira nk'uko ubivuze na rwa rundi maze kuvuga rureba igihugu kugira ngo uzemeze umwanzuro numara gufatwa habe n'ufata abantu nabi biragoye kuko iyo urebye ibyo bihugu tumaze kuvuga nizo nzego na nizo nkiko abasirikare bafite babo ku giti cyabo n'ubundi biyambaza ibihugu kandi ibyo bihugu byinshi cyane bitinya abanyamerika ugasanga rero niba najya mu kakanama wiswe ku mutekano security council kugira ngo hazafate umwanzuro uzatuma Israeli nk'igihugu cyangwa abaturage ba Israeli bagira ikibazo n'izo nkiko nabyo biragoranye abanyamerika bakibashyigikiye
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndabona tugenda tugana ku mwanzuro w'iki kiganiro ndibwira yuko Estron Anto Joseph niyo mazina yaduhaye kuri Facebook VOA radio yacu ndizera ko ari we munywanyi w'ijwi rya Amerika tugiye guha ijambo bwa nyuma Joseph yibereye mu rusaku rwose nduzi nimero yariyo muri Kenya yibereye mu bindi Joseph ntabwo turi kumvikana na Esro Anto Joseph watwandikiye nyine ayo mazina kuri Facebook VOA radio yacu niko se Frank ubu ngubu ubirebye amaherezo naya iyi ntambara izarangira gute kuko hari n'abantu bakiri imbohe muri mu maboko ya Hamas hari abapfuye ibyabo ubwo ngubwo byo bizagenda gute ninde uzatanga impoza mari
abapfuye nyine nk'uko baje kubivuga ni benshi cyane n'abari ku ngubu uretse ko bagenda bakurayo umuntu umwe inkeje ubundi bahari umuntu bakuyeyo muri Gaza Street ariko abakiriyo ni benshi ni hafi ijana abo bantu ni abantu benshi cyane nta n'ubwo uzi ukuntu babayeho ikindi rero nk'uko wabaza gutse izi ntambara amaherezo ni ayahe iyo urebye abo bantu bombi ari abayisire buriya bafite intagondwa n'iki gihe hari intambara irimo kubera muri Sierra Leone ariyo bita West Bank muri West Bank bari mu kurwana kandi icyo gihugu icyo gice nicyo cyakijyaga na fata wasangaga ntabwo ari intagondwa nka Hamas
ni nawo perezida w'ubutegetsi bwa Palestine ari akorera
yari akorera abuhingira ngo niwe Mahmoud Abbas wasangaga abo bantu bo bakisha amatiya cyane ubwo bakaza twumvikane na Israeli ariko ikibazo gikomeye kikomeye cyane ni uko abo bantu bose b'abapalestina ntabwo basa nk'abigenga mu myanzuro n'ibitekerezo aho usanga Iran ibari inyuma iyo ishaka kubakoresha kugira ngo iyo urebye uzi ko Thomas hari igihe hatarabaho ya ntambara bitaga
intifada y'amabuye bateraga amabuye abanyapalestina batera amabuye
abanyapalestina fata kiriho ni 2005-2006 gutyo itarabaho uzi ko abapalestina bagendaga rwose bakajya za Yafa bakajya Yerusalemu bakajya Tel Aviv bakahaha bakagaruka kuko muri urenge Gaza Strip ukareba na isi Jerusalemu kuko iyo kuva muri West Jerusalemu kujya muri isi Jerusalemu nta n'igihugu kimwe n'umujyi umwe iyo uvuye aho ngaho ujya muri Betelehemu Nazareti n'ahandi atembereye cyane usanga ni ahantu ni abantu bamwe ni n'igihugu gitoya cyane icyo gihe baratemberanaga habaye iyo ntambara yabo rero yatewe na yaserera fasi avuga ati ndashaka ubwigi ariko nawe wasangaga afite imfuwansi ibindi bihugu biri inyuma bararwana yaserera fasi agenda icyo gupfa
Frank bashizemo badushiremo akazi cyiko kudusohora isahiragiye none mu magambo make ya tukavuga yuko intambara igikomeza kuyibonera umutatari ejo bundi ndagushimiye cyane kandi nkwifurije kuzasubira ya mahoro no kugaruka ndi mu cyumweru gitaha Frank Mwine inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga urakarama namwe banywanye bijwi rya Amerika mwese uko mungana murakarama.